It's the Black Damnation shit. You know we're chilling with the boys JDQ and the males up in this bitch. Haha. Skiza hi. Unajua kama kawa. Oh shit.
Wataka kulima, nunua jembe. Wataka kuvuna, kwanza panda. Wataka fanya kazi, kula sembe. Tumekuja kuwa kata, kata kata. Black Damnation, kimashete. Simama, kidete. Ukiona one ni true, ukiona zero ni false. Na kila kitu tunadu, tunadu tu.
Kata, kata,
Kata, flow quote, oh no, hini black time. Slice and dice the machete one time. Aki yao, hebu ngoja kinduli hapa ya daigu take over. Missile to kawa on the woke is under hapa riba. Joe mini sha take over. Mini sha reform na nika resort. Nani kuwaiki chok na kuwaiki flow.
Tuna wakata kata, kata, kata. 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 Kata,
JD niko ndani na mistari za kishata. Wanajua mini don tangu enzi za mesaya. Mini ule boy wali predict kama rap. Chaso kama una doubt kashi ni uskize stanza. Mi official white design kuhold status. Boy down to earth na allergy kwa mamblainer. I'm so major, so versatile. Hadi mademu washaanza kuneita Drake. Mzuka tosha hawa wengine ni kuchocha. Wakibonga bonga shit na wa flash ASAP. Nachora hizi verses, story kuwa design. Si mimi kwa hizi verses, no mana wana trip kutry kune decode left. Nime switch flow design ya kuwa show. Wakisho mikono zao mizangu nime sunda. Wana cheka adharani na wajui game plan. Uyu boy ni mdopa tawa roast kwa medula. Hini chess na kwa game mini master. So check again for you cross that line. JD take one and I'm out for the signing.
Tatuwa aje ni JD ya memada hii shit. Kia tivu ndo osi mati wanacheka kilag. Oh shit.
Tuna wakata kata, kata, kata. 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 Kama shete. Tunakuja kuwa rock na mizuka. Zile kali azina panda shuka. Mtaskiza mtapenda na kuimba yae kwenye mtandao. Tunakuja kuwa rock na mizuka. Zile kali azina panda shuka. Mtaskiza mtapenda na kuimba yae kwenye mtandao.